Ngokubhoka ngiyafosha safosa ukuthotha ityala Bapa ngekolo mayifosha semele kucima ikhasi Gata kushunga ithayi Gata kushunga ithayi Gata kushunga ithayi Gata kushunga ithayi Ngena ngokubhoka ngiyafosha safosa ukuthotha ityala Bapa ngekolo mayifosha semele kucima ikhasi Gata kushunga ithayi Gata kushunga ithayi Gata kushunga ithayi Gata kushunga ithayi Unkulunkulu saluthi iqulo ngifika amathuphi Isikhunkulu esivunywa amagunya Bamuka inhlansi zingayihluphi Iluguluka ebusuku isikhungo esikhunjelwe ngekhuni Ngiqula ngikhuphula amaqubi isithutha ngisheba ney'ntuli Ngigijima pavement ihlonga ndlebe lisebenza kintece Ebuthebelele kule gaberenji izofaka ithenda Hlala unethezeke ngiflathela amasupinela Ngithema ngifaka ngicela imibhalo yasibacishela Uzungibheke kahle Hollywood ungadingani Nokushisa kwakhakhi uma ngibatshelwa ngehlisa ngegazi Kuzo bangani bakho ungayifakazi into ongayazi Sokudala engaphandle baqoshisa insipho ngaphakathi Ngokushona kwelanga kukhomba ukuzila kwamatshala Ngithi ufela isaku bese zama ukuzenza i-superstar Ngimshiye ebande kwaqhila ubukhopho obuhleli ngaphandle Usabela ongayicaphi uyasweleka njengemali yedatha Ngena ngokubhoka ngiyafosha safosa ukuthotha ityala Bapa ngekolo mayifosha semele kucima ikhasi Gata kushunga ithayi Gata kushunga ithayi Gata kushunga ithayi Gata kushunga ithayi Ngena ngokubhoka ngiyafosha safosa ukuthotha ityala Bapa ngekolo mayifosha semele kucima ikhasi Gata kushunga ithayi Gata kushunga ithayi Gata kushunga ithayi Gata kushunga ithayi Naya, vele ngiyazi ngakunabasazi Baringa too much, basifizikali, masifika basazi Bangena nge-converse, ngiqashe amakhavela, who is next? Bakhala nge-stockel, ngibashaya nge-gap, bagcwele kwi-trap I've never been a mistake, since ikosikele kuphuma into ebomvu Ukuze ngithole i-total, ishuthi ngandalelwe I was born in heaven, ngase ngikhula ngesidevele Kuphakama i-flag, ubohlehla nakanye ngidaleke Thimbile zonke, yona yona, bathi sizwake sibone Lamamela isiqu, senze lokhu, aphuza imali ey'wrong Sengayivala amehlo nalezi ey'bona ngomopho Muna ndlebe ngezwa ngikhiphe icici mese ngiyaqophoza Vala amathafa amajampa emini ngibeleke njani Lela amahlathi nkangaka umasho uphethwe ngezandla Faka umoya ngifuna iphepha ngisakwazi ukukhathala Ipleasure iningi kuba lula ukugenda masinokubamba Ngena ngokubhoka ngiyafosha safosa ukuthotha ityala Bapa ngekolo mayifosha semele kucima ikhasi Gata kushunga ithayi Gata kushunga ithayi Gata kushunga ithayi Gata kushunga ithayi Ngena ngokubhoka ngiyafosha safosa ukuthotha ityala Bapa ngekolo mayifosha semele kucima ikhasi Gata kushunga ithayi Gata kushunga ithayi Gata kushunga ithayi Gata kushunga ithayi Ngena ngokubhoka ngiyafosha safosa ukuthotha ityala Bapa ngekolo mayifosha semele kucima ikhasi Gata kushunga ithayi Gata kushunga ithayi Gata kushunga ithayi Gata kushunga ithayi Ngena ngokubhoka ngiyafosha safosa ukuthotha ityala Bapa ngekolo mayifosha semele kucima ikhasi Gata kushunga ithayi Gata kushunga ithayi Gata kushunga ithayi Gata kushunga ithayi